ọ̀nà wọn bèbèrè ọ̀hún ẹ máa náà kọ yẹ comparison ẹ wọ amampanyin a wọn aba ẹni amampanyin a ọtẹ so ẹ máa náà kọ bọ ọ̀sájọfọ Kwame Nkrumah ẹdín na ọ̀nà adùn a ọbẹ̀kyẹ ẹ fà dé ọbọ̀ ne ho mọ̀dẹ́n báà mi gyina wọ fídíò so aka sẹ asẹm a dr matopopopo ẹ kàn yẹ ẹ wọ kàn sẹ yọ Kwame Nkrumah no ẹ nẹ. Sɛ ɔde ntwa no mpoa ɛnyɛ sɛ ɔbu no animtia ɛnyɛ sɛ ɔkasa atia no nipa deɛ kasa mu no ɔtumi slipi so mɛsɛ ghanafoɔ sɛ ɛnim papa no a matopoku pɛmpɛ yɛ wɔ education ministry deɛ wayɛ wɔ energy ministry n'ani so adeɛ hu n'aho fama na dwuma den so nenim deɛ ne sua hunu a ɔbɛtumi de aboa ama Ghana atu mpɔn no ɛno ɛna yɛnhwɛ so nipasu deɛ yɛn nyinaa na meka kyerɛ wo sɛ ewiase wei sintɔ deɛ yɛwɔ bi ya ne yɛnhwɛ nipa n'ahoɔden deɛ na Ghanafoɔ yɛhia meba no metie o Ghanafoɔ yɛhia den Ghanafoɔ yɛhia mpuntuo Ghanafoɔ yɛhia nkanko yɛpɛ sɛ yɛma yɛmfɛ no Ghana no yɛpɛgya mu ɛkɔduru baabi a yɛbɛka sɛ ɛkyekyere ɔma no ye ɛno ne yɛpɛ deɛ yɛbɛtumi ama yɛanya no ɛbi wɔ dr matopoku pɛmpɛ mu dodoɔ no nso so wɔ dr mamadu bamia so mu so yɛnhwɛ ntɛnoa me nua ntɛnoa deɛ kɔɔso nyinaa no deɛ yɛbɛka ne deɛ ɔka fa nkoma no ho anaa mɛsrɛ Ghanafoɔ sɛ ɛnyɛ sɛ ɔbu yɛma mpanyin wɔtwam animti aban yi baa yɛmɛ nua yɛnka nokorɛ o Kwame Nkrumah Museum na Akufo Addo aban na siesie wopa kɔre kɔhwɛ the place me beautiful mekɔfa hɔ nansɛn na mekɔ mpo adwiri me yɛde no ni yɛɛ no fɛ first no wode compare now na me nua massive improvement ɛkyɛ sɛ aban mpo sɛ yɛn tradition no yɛne Kwame Nkrumah tradition at that time CBP no yɛwɔ some gaps bi wɔ yɛ mu ne nyinaa akyi no yɛdi no ni nti na no baabi a yɛsie no no yɛama no kora bɛhwɛ no so aban ne biribia tia Kwame Nkrumah napo ɔne biribia tia Kwame Nkrumah ana ɔyɛ comparison nti yɛbɛsrɛ Ghanafoɔ yɛbɛsrɛ ɔmo sɛ moma no soa na ne papa no a ɔkaeɛ no ne papa no a ɛsie wɔ Kumase abɔnten so manhyia ne Jubilee Park deɛ yɛyɛ a ɛno a Kumase yɛhyekeeɛ a Ghanafoɔ hu sɛ dr baomia ne adɔko pɛmpɛ ɔmɛtumi aboae ama atumi akɔ anim wɔ ɔma mu that should be the focus menya yɛ mɛn sɛ ɛteɛ yi hwan na ɔsɛ wo ne sintɔ ewiase the more a worely on nipa sintɔ no na woyɛ mfomsoɔ wowɔ adwuma m meka kyerɛ mekɔfa sɛ wowɔ adwuma m ɔmane kwabena sante reverend charles obosome ɛnyɛ adwuma baako sɛ da biaa wobɛhwɛ me sintɔ deɛ a adwuma no ɛnkɔ so o birbia ma ahoɔden wɔ no use the ahoɔden no ne ɛfa ntompɔn ɛnkɔ yɛanim matokoku pɛmpɛ napo ɔwɔ ahoɔden ɔwɔ ahoɔden menya the writer mema on the achievements of napo ɛwɔ education sector and also energy sector yɛbɛhu sɛ the man napo no ɔyɛ huge ɔyɛ asset to this country na meso no yɛkɔ yɛanim no menim sɛ deɛ ɛsii ɛno a no ɔno ankasa bɛtena ase ɔbɛ introspection na moving forward no we see how it goes mɛtena wɔ fidie so ɛno na mɔma nhyia mekɔ ma nhyia 10 a.m. ɛkɔtena hɔ nana ɛtumfoɔ sɛ dotoɔ baabi ɔtɔ so mmienu me nua ɛno ɔkasaeɛ na mɛsrɛ napo sɛ nsɛm a ɛnana ɛkaeɛ ɛde kyerɛ no ɔse me no akasa wɔ dan mu deɛ me no kaeɛ no mesan ka w abɔnten ɔse kɔ ne kɔ som dr baomia ɔse kɔ ne kosum do I tell so kan say some bet 2 times o say kon ne kosum no o say e ma dota ba mia eni no ho so ye dey
we
say o ji wo and I know napo napo yo bia me nya me say napo be no ha say napo yo bia o hu say wa fom po a obegia tum napo hu say wa yan fom so a he's a man obegia dey atum na dia kosui and I'm hope say otie na gana for so no e de be che no and we say oni adim boni bia etia ye man penin dada kwame kuma miti hei anya ade bia oyee bia na mepe anya ade bia na ade bia oyee bia so na enye nipa de menua wo good side wo bad side obo aye emenya independence oye na for mo de wo buko yeah, I balance the house here. Then, yeah, be there. It was so. That's what I would say about the CA. But, met that as a man phone in a second phone in a say a day. I was a pay FM. Your day, I was a pay. Any or do ah, you move a day. Aj Napo at two. What about me? So, Nako Punchel say, would not the day. Oh, Napomo. In fact, I know I'm not going to see it. Omo. An kompesan kom ye ye franka tu ni no emu sia ye den
e
bai e ma ken o ne japan in the german namu e kasaye o se ye mfa ba ko ye enko ekun no ye mfa ba ko ye enko ekun no adeko so ma mi ye de ba ko ye ekko ekun na nse na ko padum enko ni mabote no ye de bebo dr bamia ene dr matoku pempe ye bebo mpp abain aside the assa yan aside the akobiem ye se na kopon se o ma yan pinyi fo na ho den o ma mo ho den because me yan se o hun ye den a o wo anyo pa kopon na untimi enya djuma o ma mo ho den an kwa se mo mo nim die o ma mo how am besia kasa na mo kasa no aba enyam na atimi atoni pa den akoma so e be se se o ma mo e wo tetrema